Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere nogay e nay lewru juel lan o jundu balde meden mo ina battane meden biyan nokku o watto jona eden jodi nokku no dirtede maison de la presse do pomoko do en biyan du jena yamde soki nokku no dirtede kay ba jabaati. Ko lamir lam hakkunde jo colonel Assimi Goita Kenya o wono le gallure kaynde le majjo hollitiido golleji kewdi kandi golled le de don gallure ko nayri bangal noy gal seriya kessangal le leedi meedi ndi wattu jono president o wi jabini di do golleji non wori fi gol ballon basket ko robe le suka robe ngala dubi sappo e jeego mali hunci coupe o kasen jonon cile jetti mali ar bamta o do coupe di wonon sembe kabaruji di men jogino do betande di bismillah modon e hadade Umar way galo jodi do microji di do kanko no dirte do dum woni en biya wattaraw jodi to boggi jamde to fa hande mi den kala ono kabaruji kanko Assimi Goita o yottiki nokko no dirte da kay o holi tiwide terrain hakkunde kay e bamako golliji mudum puditi lise goddo kasen du didama nokko no dirte da kay ndi le majjundo holi tiwide datol hakkunde kay kanya sandare golliji mudum puditan le o do nokko ciagal mudum du halaji kewdo ha le de do ngallure jamare wonde tonde wi weltiki do hen sanne Ali Cisse
le kuyal mawdo kay kelle yimbel gombe laamu kay bisimini kananke laamu hakkundeje o don kanko colonel Assimi Goita dete alan o le wi yimbel hewbe tawabe le on no nokku ngollo dawol kananke laamu hakkundeje o kan han yetel san sabi dum waran latal sababu nabbiude yeso region o
kay abeje
kay ana haja university handen mede yidi kasin latti amme mawdi fu mo intine me weltinge sanne ciagana teram fuddi dogude li se kay ndion o wi o wara fuddo nyibude dum do ana wel amme sanne sabe sugam amme ko heewi yoppi jande handen
kanake laamu hakkundeejo o yimbe le gombe le region o holiti dum ko woni himmeji mudum en o bami aadi do won kanko colonel Assimi Goita wadde ko o waayi fu yelandeenaago ana wartale leendi e mangal mudum fu
imara lakana ketowotugo
ciagan imma draj bamaade fu ko naari bangal jeen e deejere ana hasi fa handen dabriji fi yalla leen ana huntina hoore du sai hande so fi dabriji inde is ngaji didi e inde sembeti me wala mo mudina universite goto le genni gawo tumute e sigaso on kali wi on hasi ngine universite duudo hebandum ciagal hannen jande leedi
micintinde tan wiide kananke laamu hakkundeejo o dawol muɗum warde kay waɗi balɗe seeɗa caggal ko iwi laamu segu
en mbiyan ɗiɗo kabaruji fana mba heɓe dow beme ame ande to dow page facebook kañe compte twitter studio 80 wattu jono dum wonnugal seriya kessangal micciteden wiide fedde noddita cour constitutionnel hokki jababuji di aljumar jabbi nonde le aswer de kanko lamir la makundeje o do yo jabini di do golleji no worgi ka pelle politique gon le leedi meden di godde fa hande no gonde yeddudo no golleji di ngori be bisa jewi dum yatta e seriya hono nugal seriya kessangal waylitira le nokko fa keba famtar fande kedde Ali Cisse sita sidibe
nuhum togo lamido parti mo do dirta union pour la sauvegarde de la republique holti wiire nugal seriya hele jabanan leedi amendi waran latal sababu wayti do kulleji kew
ciagal handen sariaji hollita li susara kessun fu fuddeten batede jamana han famintina handen wi o charte kessu pamado wongul lumtata suru seria pamani giddi fevrier hitan 1992 ga charte ji hollita di ana heddo fa ñennene o lamako ni radio timmi
parti goddo mo nodirta convergence pour le développement du mali do ni kodem yimbele mudum en ka wana don tawa al hasan ba secrétaire général parti o ka holti wi de cour constitutionnel li de amendi ana hanno jataade madaraji ngadaadi yalla wote o ana heba tipiter jaggal
c'est la cour qui
sabe cour constitutionnel dum sabi so nu su sariya jabina sabi fa handen wiitu nu su sariya wala hono ko jabina sabi dum yedde sariyaaji ta haajeji bibbe leedi mali me jokkinan habnaade haajeji amen e sariyaaji me handi du datti yamiraade fu
la manière
jaggal ko o jabana urde to kananke laam hakkundeejo o ngal do nuugal sariya kanko colonel Assimi Goita ka holti wiide wala fu kawdo hen ngadum leedi mali na yeso bo beedi hemdu wiide dewtere ne waram heedintinde leedi amendi
wattu jone kala hono yoppude ministre de leedi meden dibe bi yimbe mabbe puddan yaltude le nokko bamde le sappo e joy lewru utu warondo fa yotto yo le timmod lewru decembre ndu kanko Ablaye Diop kanko kidido kabaruji wakande mo yidno e yoga gouvernement ngabe gombe le nokko kanya fa yotto yo jottinobe kabaruji ko nande mudo wiso be jappo nokko odu koydo hon laamu kobe leedi maldi tawete le hen kedde mako mo sifido hen do faccitango sita sidibe
aujourd'hui c'était essentiel les membres du gouvernement
hannden gouvernement wonɓe leyne fedde tan wonko wonde e yaltude. Mbiɗe tijji woni golleɗiɓe halfina ministre en fo e dam muɗum ɗiɓe hani wadde li watti waro. Mi wara mi jokkina fa hannden teknat ɗi golleji no yehirta. Mbiɗe wawi seerade jaati wi lew utu garano daron maggal paɗe fou ko gollata ene fedde fuɗɗata yaltinede kan e kakumi en. Ga kulle jogaji an toon mi wawa haalde ɗum li watti joni. Le lewru warano civil en fo ko gollatan ene fedde waran yalta. Tatuel muɗum kaaki ne fedde fou waran yaltine. Ɗum wonde golleji muɗum. Mi fiyan dabiriji fou hono nene fedde ministre yaltirta. Meɗe yelodu ɗi golleji waɗere no yawiri.
Mais nous souhaitons que les choses aillent vite.
Fa ƴewte yalla hono dinaji ɗi fukkani famidirde hono yirwere hani waɗirde hakkunde dinaji ɗi jamare nde furdu famidira homo fu waɗa dina muɗum. Ɗum woni fana batu gaɗɗo ley yontere nde ley leydi meɗen ndi ley oɗo batu ɓe kolli tiwide pelle ɗum alsilame ko yata noga kañen gonno ley oɗo batu. Fa keɓen famtare keɓen sitan sidiɓe blendin kasogi
ne jande waɗama hakkunde dinankoɓe do toɓɓe yogaji ko natto saɓe dokkodira joɗi ɓe natto gotum. Kalilu Sise kañum hoorejo projet noddirteɗo jisra le guenne bom ko kañ segu
hallaji joyi e rennudde yonki hakkille jawdi e leydi ɗum fuu ana alisilamaku. Mi haybanku man homo fuu ana jogui to hatta
ne jande wari e wattimo hasigina sanne lewi damsek kañu chef de cabinet ministére huminen kabaru dinane leydi ni oy ne jande ana natto saɓe dinankoɓe fuu natto dan wotere pati metti tawe hakkunde mum en.
Le concept ko alisilame en ana jennidira ɗum yardata alisilame ku e leydi men. Ɗum waji so miɗen jiɗi irwunde jande jangi nabbe jahan pamina woɓɓe fakeɓe nafa.
Fa hannden o heƴata ministére humnin kabaru dina holliti wi hono ɗe jandeji ana hani waɗede lamorɗe fou ko natto saabe yalla dien e deƴre ana heeɓe hakkunde ɓiɓɓe leydi ni.
Wattu joni en jaran ƴewteyeɗen kabaruji ko ɓangata wakkati fuu ley beme ande ɗe ley nogay lewru juillet ƴaɓɓi noon du to beme ande to micciteɗen wiide won mbinoɓe jababuji ɗi bakke ɗi jaltan le cekkite e yontere nde. Ka wakkati nde min gabbuno le beme ande ɗe somi gaɗɗi toon lugaji amen ɗi hono ɗum wori sitan sidiɓe.
O communiqué ministère humni kabar jande ne wana gonga jagan lugan goji men mati winu talkuru ko weltano sabi binni winan arandireedi wongo tosa e mudun yogadi winni tabattan mudun sabi sa yi do talkurnu ana famo ga binni ko wolle mayro kay ceinture on famata kon du fana gomdina kabar mo ministère holliti winu talkuru yo penenon jagan lugan goji amen wadadi be holliti wi o communiqué wadado wana kambe wadi dun fa handen ministère holliti win lugan goji ana wonde wadede ko nari bangal hokkude di jabiji ima ko wadango be nyalan folitaka watti mo jabiji hani hollitede miccitunde wi hono ɗi peneji e nandal muɗum ana hewi de beme andene o watti yogaɓe ana waɗa ɗum dokkulleji dammaji yalla heeɓa indede beme ande ɗen ɗiɗɓel muɗum heeɓa majjunde jamare nde kabaruji hewɗi ɗi gomɗinayyi.
Hono kabaruji ko waɗi ley yontere nde ley leydi meɗen ndi en kalan hono sakkade yiltogol kaɓorde ley gallure gawa kañe ley gallure menaka fa yetto ko kanko laamiɗo koɓe noddir sécurité d'état mo yettoyi ley gallure kidal nde caggal muɗum de micciteɗen wiide hono malinkoɓe wonnoɓe jooloɓe ko yaa temedere capanɗe jeenoyoɓe ɗiɗo kañe naati le nokku yuruɓe ley leydi Alanzeri ndi. Ɗi wonnono kabaruji ko wonno ley yontere nde Ali Sise.
Mi puɗɗiran kabaruji amen ɗi e miccintinde on wiide yiltagol kaɓorɗe mangal paɗe en naɗu kaddule mu'en fa yetto ko nandi e muɗum le galluje menaka kaye gawka ko haɗa oɗo anniya kumaniɗo mangal paɗe em le nokku o ɓami ɗum. Ɗum waɗi balɗe seeɗa tam caggal sutanguji fa yetto ta'igol ɗati kewɗi mataɗe le nokkule ɗe. So min jokkintini kabaruji amen yontere nde fa ham min kalam haala dawol kananke mawɗo kumaniɗo ndenago le leydi amen ndi yaade kidal ɗe wi horeɓe fedde ne ɓe noddirta coordination des mouvements de lesavad ɗum on sema golɗo dawol oɗo kananke ana windi ele ɗatol hontodirde gouvernement leydi amen ndi kañe e fedde maɓɓe nde yalla jooɗa haala moɓe puɗɗino bangal kaldal kawral ngal gollirde muɗum ana heɓa yarde yesso. Min timmidiran kabaruji yontere nde e haala wartugol malinkoɓe jaaɓe coola temedere capan jeenayo ɗiɗom urɓe leydi Alanjeri ko heewi maɓɓe ka fuu holliti mette muɗum fewde eno ɓe gartirle leydi wartugol maɓɓe ngol gouvernement leydi amen ndi kañ gollidiɓe muɗum le fedde OIM nde yaafini ɗum.
Wattu joni en kala hono kabaru ko nayri bangal figol ɗum woni basket le leydi meɗen ndi en mbiya leydi Mali ndi wakkati ɗum woni sukaɓe maɓɓe gala duuɓi sappo e jeegom rewɓele ɓe en mbiyan kamɓeɓe keeɓi ɓe kawi ɗum woni hono leydi Egypte ndi. Wattu joni ɓe ɓanti oɗo coupe joni woni Thile jetti Mali ana heeɓa ɓamde oɗo coupe le leydi meɗen ndi. caggal muɗo on hono yimɓeele joggiɓe toon numéroji amin via moɗi ɗum woni ɗiminoje 37 321, mbiyen vacance woodi sukaɓe moɗon ɓe mbawi hettinade toon kabaruji ko naari banggal jande l'école fa pamodu no ande mabɓe wordi wattu joni sijo tamani kañum woni de wadde ɗiɗo immadaraji kañum suudu ministre humminide kabaru jande le leydi meɗen ndi kañum fa yetto fedde neɗɗodirte UNICEF nde kañum woni de wadde ɗiɗo golleji onon saraɓe on pamintanɓe on tinnoto du ñoɗɗon téléphone ji ɗi wattu joni le paama hono kabaru jande mabɓe wori fa homo fof famadu suka muɗum hono hani jangguidirdeɓe ɗo garten haddude beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heejoji amen ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓdir dow beme amen annde to songaɗi www toɓɓere studio tamani no on ɓami numéro application goto anda ɗo fo jeeye fewi nokku on nandirono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu wattu joni o yewtere meɗen nde waran yowade dow ko nayri banggal hono hawaluji en mbiyan nden noddirtede kala bankoro wonde ley laamu kati o wattu joni o lefol maya rane o wongo tongo wiyama toon jamare nde yahata so tippoyo tuniji muɗum ɗum woni woɓɓe ɗu noddiri ɗum buudiji koɓe mbutata ko fuɗtonɓe tippoyto ley maayo ngo yimɓele wonɓe toon ɓe mbi hen andino oɗo golle hunde jaate duuɓi ñalawma hande ɓeɗo yimɓele ana gollan ɗiɗo golleji wakkati min jottino hono wottanaɓe wonɓe toon ɓe do kolliti wiide kañe kohe muɗum ana paamino oɗo golle hunde le ko warta koɓe garana wadde do hen immadaraji fa ɓe cakko hono ɗiɗo golleji gorgi fa keɓen famtade keɓɓen sittan siɗi ɓe kañe Ali Cisse ko powni hen dow hen
yimɓel gonɓe damal maayo ngo ka suuɗa e mette muɗum feewi fewde e ko tuundi yuppete ɗon ko Ibrahima e Mouhamed Cissokho woni ardiɓe fedde ne galleji ɗi joƴini fa hayba damal maayo ngo iwde ko yimɓe ɓe warta so yuppa tuundi ɗo ko
comité muɗum
mi wala talkude ko noddirte récipici ko hollitita wimmeɗe jogui ne walle gami joƴi ne walle saabe hadde jamaren warra yippa ñamarde le maayo ngo saabi somi haaɓe ɗum ana nawto saabe mi heeɓa ñabbelaji
bana camanasimokoma
fedde joƴinani ɗo fa ɓotta tuundi iwdede nokku o ka holliti wiide oɗo kabaru yo saabi ko commune o wala nokku fuu to tuundi wawi yuppede muɗum ana heeɓa duuɓi joom has jara yo goto e ngal ɗo guɓal joom wutoroji ɓottoɓe tuundi iwde kalabankoro keɗe ko wi
ati yimɓe ko heewi ana wara yippa ñamaɗe ɗe jam maayo ngo mbelle ɗi torraji ana fota duuɓi hannden nde dene kalabankoru nokku fof wala ga to ñamaɗo yippete saabu nokku fof to yippete hollaka amen to laamu on hono min
waɗtaaoorkmedrude
suudu mairie kalabankoru ka tabintini haalaji makko ɗi jaati o wi commune o wala fuu nokku to tuuni wawi yuppede muɗum tafu le wi hoorejo arduɗo laaɓal le nokku o ɗon kanko soumaila silla ana tiiɗi sanne fa commune kalabankoru o laaɓa tawede majjum fuu oɗo cuɓaɗo le nokku o ka holliti wiide wom dabereji gonduri ittede yalla oɗo tiɗɗal ana heeɓene jogolal omo narda GIE ɗoni guɓe joƴinaɗe ɗon ɗe yalla ana heeɓa ɓuttude tuundi iwde nokku o tiddina sariyaji kolitaɗe ɗi
le commune fuu nokku ahan tawede toon to ñamaɗe yippete nokku arandirejo to ñamaɗe ama yippete noon ɗum yo natorde deene gona toon ko yimɓe yatono aran yippe ñamarɗe mumen hannen ndu mbeɗa wonde fiɗe dabiriji yalla ɗum ana acca
le hakkunde sariyaji ittaɗi ana jukkugol nam holitiri wiide kanko soumaila silla
le tummode ko noddirte article 17 kan e 18 ko naari banggal hawaluji holliti wisare jaɓinayyi ñamarɗe yippele jam maayo kan ele ɓolɗin yaade neɗɗo fo waɗɗo ɗum ana hani jukkede ɗiɗɓel muɗum so neɗɗo naggama hen ndu ana wawi naɓede gendarmerie ɓe ana wawi jukkude jummum yoɓa ujunaji nayyi yaade ujunaji deɓe
andine tan wiide oɗo kabaru ka ana tawikele deɗe kewɗe bamako fa yettole kedde leydi ni ɓe hakkude nokkule to tuundi satti sanne ɗe gallude bamako nde ana misabugu torokoro bugu jikoroni para le kedde leydi amen di ana tombouctou gawo motti le sahal fa yettole wuddu leydi ni ɗo min kaddata e magasine amen mi kaale haala hawwal mo fati yataralandi ni min jowti om sanne heɗade ɗum min jiya ko yontere warwareko